Jesus Christ, his son,
Yesu Kristo, efe vila, eye wotso nu sia nu ke mi fa le Kristo me.
We are grateful to thee, Lord, for the privileges that we are
Miele akpedam na o apeto de gomo popo si o nami to vosa gan ke ti aken si Yesu nami le Calvary la me.
That it reconciled us back into fellowship.
Hele avumi gatromi de kade de la me. Benya kwa amanu veve le gbo o. Alebe akofafa siana nomi asibe ungle di bena ne mie le menye eye nye nya ole mi amala eke ma mi bia nu sia nu si mie di la eye wa we na mi azon mie da akpede esiata eye mie le gbedom da be na na hose mi be mi akwe ase ne nu sikata le mi amala
Now let us lay aside, Lord,
Azon nabe mia denke ke afe agbagba jeje o ple agbe si afe jimadi titi o de aga afeto soke ke afe unjola ji va sere klola ji alebe nane ke na gano mia pesu su mefifi ya nebebe mia lala ado to gbogbo koko la bubuto ebe wa fonu na mi o bene mia tenwa wona ne sinyo be mia jesi o gede wu to mia fa fufufu la main Ella bena apeto lenya tefemela esia tae mie valenke ke khojo sia jido
speak to us through thy living word
fonunami to wo nyagbagbela me eye nanabe nyagbagbela na nomia me aha timia me
that we might be
alebe wa mami eye wa na nonomami manya de kikia manu o Kebombe watromia pono nomo de mau vila pono nomo nu to mia fe gbogbo fe yeye wowo me oh mia fe ti o fufuna ne mie bua siangu eye jijo gba go de mia fe lufo me de mia nya esia bena o yo mi be mau vi ntu okle nyonu o
we stand on the very brim of his
mia le titre de efe vava evelia pe mulenu kekeke Eye duko kple fiarufo kata le jodom pepepe le mia fa faute.
All things of the world is vanishing.
Hikia manu kata le bubumda. Kake mie nya bena. Bede kala ava klomi a yi fiarufo sin wuwu me lina gbede olu. Alo esi ma vuvu akpa ola me. Kebe wabu esi angpa azombe. Mia wenye fiarufo si ame vi ola. Oh mau. So avana mia pe jiwo kle mia pe to egbesia kle kle gbogbo kokoi to nyala pe tilele me elabena ye bia esia le efe nkwa me kena efe nti kokoi amen
I wish to approach the subject
medibe ma tere tanya lang ting disia elabena de medibe ma fonu le nane sia to vovovie la ngua fi Ne de wanye be, doyo yotakpe kpe anno anye ma. Gake mye de kpefan be, ou le kbedora me takban le vio mage, le ga enyi vasere ga enyi kle afame, alo ga sheke me. Eye de ko me, bili bova afe ame anno adaba fufo vwenyade woko. Eye woglobe, lula, ame adeke me no afisya o. Eye ata me ma kbedora me takban le vio o. Eke ma, mye le, me susube ma fonu le tanya si anouti, Kena hame afe dododo. Ke medibe ma fonu le tanya si anguti be. Hame ade si hikia me ble. Medibe ma klenu viade azon le vondro la ufe akbaleme. Tavi adelia aje gome toku kui e woli aji.
And Delilah said unto Samson, Behold thou has mocked
me. Eye Delilah grona Simpson bena. Boda. Eblem, eye neka avato nam. Azon glonu si wato ablawe la nam jro. Edo unne bena, ne woto kayeye. Si me denane ke ngu hade o la blam la, eke ma magbojo, eye mazu abe ame bubu oke ene. Tete Delilah to kayeye oble, eye o glonne bena. Simpson, filisto fore jiolo o.
And there was liars in wait abiding in the chamber.
Ke amewo de khade khogame. Tete wo toka ole abo. Sigbede ti kayene.
And Delilah.
Delilah glona Simpson bena. De kone blem vasere fifi. eye neka abato nam blo afisi wa bla olela nam edongu ne bena ne elonda ko adrensi ole ngeta de avochichime tete wotso nungoti trui eye oglobena Simpson Philips to fode jiolo En make wo foto alome eye wo honu ngoti la le atilangu pede avotiti langu
And she said unto him, How canst
thou say I love thee? Aleke ne glombe ye le loyem. Gake wo jime kure unye o.
Thou hast mocked me these three times. And hast told me.
E glonu si me wo ngse gala le nam. Eye me glonu si me wo ngse gala le nam o.
And it came to pass, when she had pressed him daily,
Eye esi wole jigbam ne gba otogbe ble fonyawo eye wole fudem ne la va glue eye kudo mone
and he told her all his heart and said unto her
tete wo gbo pe jimenyawo katane bena talu he ade kedeke me de anye tangu o ela bena mau fo glue menye to danye fo domeke
If I be
Ne wo lutanam la ekema anye ngusa adole ngunye eye magbojo azu abe amabubuene
And when the lad saw that he had
Esi delila kpobena ekplo fe jimenya okatane la edo amadoda be wa yo Philisto fe amagauve blombena Niva azon elabena efiam efe jimenya okatane Et Philisto fe amagaova eye wodi klosalo la de asi alo o re klosalo va de asi
And she made him sleep upon her knees
Eye wo na wo do alode fe ataji
Et
wo yon tuare ve wo luda ko adria o leta Ale wo de asi gbojo gbojo me Eye fe nsan dole ngu Eye nyonu la glombena Simpson, Philisto fode jiolo, tete wonyo, to alome, kebubena, ma do abetane, eye ma vuvu do kunye, keme nyebe, afeto jole yegbo o. Azon me dibe ma gaklenu, si anye tometina tanya siya, wakwe le nyade de fiape akbaleme, ta velia, adje gome kle kuku, bla vevo de kelia, vado bla vevo eton liaji. Eye mena eyiye be wa trole fe chime kake me lombe ya trole fe ahasi wa wa ome o.
Behold, I will cast her in
Bora, ma tue afu abaji eye amesi o wa ahasi kwa kli la no me troto ofe do wa ome o la ma towo afu hahaga ome.
And I will kill her children with death. And all the churches shall
Eye mato dovo auviao Eye hamao kata wa nyebena Nyenye amesi jua ayiku okle jiwo mekpona Eye madro tepena miyadoma amesi amelefe do awa unu
May the Lord add his blessings to the reading of his word
Afetola neto Efe yayira okpede efe nyafe kekelengu
Samson great deal like the church
Simpson Fenu wa wakan siya di hame ato.
E
je gome nye. E je gome le mon nye ji.
E je gome. E
ye wo yuebe. Muntu kaleto.
E je gome.
No afeto subom. Le fe nya o melele de asikle. E fe se de de oji wa wome. E ye le gwade mela. E sokple hamela.
E ya ha. Toji.
Abe alesi mye glona le kekeme penya gboglonu ene bena eto afonwe etoji ple afeto fese de do melele de asi
Zialesi
Simpson no afeto la yomela afeto la zana Simpson
For God can keep anyone and you Ella bena
mau atengwale amesiama de asi eye azan amesiama si aje yomela La bena dosia nye mauto.
But when we turn to a side away from
Gakene mie trato nusi o nye mauto ogbola. Eke ma mau ma gatengu azami o.
When we walk steadfastly after the commandments of God.
Ne mie zonde mau fose de dewo ji pepepe la. Ne mie totere bibla fwe akawo ji heto nya si o ngolo la subwe ya. eye mie subo eya ma le gbogbo kple nyateƒe si le nya la me la me la ekema mawu agate ŋu aza ame kolia ɖe sia ɖe gake ne wobua fã hetrɔ dze nu bubu yome la ekema mawu magate ŋu aza nenemme ma o ale Simpson zu egbe hame la ƒe teƒe nɔ la fã esime hamea dze gɔme la mawu zana hamea elabena hamea zɔ anukua ɖe toe le aƒetɔ la ƒe sededewo me ele eƒe ʋɔnudɔdrɔwo kple eƒe sewo me ɖe asi hewɔ ɖe eƒe sededewo katã dzi ale mawu nɔ anyi kple hamea gake ewɔ abe ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ teƒe aɖe le hamea ŋu ale gbegbe miɖo ŋkue dzi be menye pikinikie míele o ke boŋ avagbedzie míele ame geɖewo buna bena ne yewozu kristotɔ ko la eya koe hiã be woawɔ ekema evɔ pete esi yewozu kristotɔ ko la nu sia nu ava bɔbɔe migatsɔ nu made tame kpɔ gbeɖe o elabena ɖe mezu kristotɔ be mawɔ va aʋli xɔse ƒe ʋiʋli nyui la mezu kristotɔ be mayi ɖe aʋa la ŋgɔ míenye kristo ƒe asrafowo eye wòle be woahe mí míati eye míanya futɔ la ƒe ayemɔnuwo katã bena míanya ale si míasẽ ŋue anya ale si míaʋli le aʋa la mee ke nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖi fia mí la eya ko míate ŋu awoe ne míele aʋa yim la míate ŋu atsɔ nu si dukɔ bubu gblɔ na mí la o alo woƒe susuwo o gake ele be míazã mía ŋutɔwo ƒe susuwo mɔ si gbɔgbɔ kɔkɔe la fia mí kple susu si wòtsɔ na mí elabena eye enye kristotɔwo ƒe aʋakɔ la ƒe aʋagbenala gã la
He was a great man until he began to
Simpson wɔ nu nyuie enye ame ŋkuta aɖe va se ɖe gbe si gbe wòdze wòde asi nane ƒomevi si míayɔ be gbevula wɔwɔ me va se ɖe esime wòde asi tatraɖa tso eƒe anyigba dzi
and the church did run well and was all right until they began
nenemake hame la hã ƒu du nyuie hewɔ nu nyuie va se ɖe esime wòdze tatraɖa le eƒe anyigba dzi Simpson to ahiãdzedze ke menye Israel nyɔnuviwo wònɔ ahiã dzem kple o eto ahiãdzedze kple Filistitɔwo ƒe nyɔnuviwo eye le go aɖe me la esia sɔ kple nu si hame la wɔ
Make love with its own, it got off after unbelievers.
Medze lɔlɔwɔwɔ kple etɔwo wolo. Etra yi ɖe dzimaxɔsetɔwo gbɔ. Heto ahiãdzedze kple dzimaxɔsetɔwo.
That's where we made our
Afi mae míewɔ míaƒe vodada gãtɔa. Alo gãtɔawo dometɔ ɖeka le. Eya enye esime hame la ɖe asi nu siwo mesɔ gbe o la wɔwɔ me. Edze egɔme nɔ ha gbegblẽ dem abe Simpson nene. Simpson la, zi ale si wòde ha kple aƒetɔ tɔwo la, ewɔ nu nyuie. Gake esi wòde asi ahiãdzedze kple habaradodo me la, afi mae wòge ɖe xaxa me le. Eye nenema ke wòle na hame la. Ne hamea kplɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkplɔ ɖo gbe sia gbe kple bubu la mawu yrawo nukunu kple dzesiwo kple nudzɔsuwo dzia hame la yome
But when he began to keep bad company with the world,
gakene edje hagbegble dede kple kekia mekola.
One of the worst things that done in the first
thing. Nuvlu si wo wola dometo deka. Esinye gbanto si wo wola inyebe. Ede asi dodo wo wo me. Heje hadede si le khoseto titi na la domegbegble. Elabena wo kpobona. Duko ha wo wo dodo. Gakela nyanyu ti anyi si ayala o ma duidi na duta de ka alo duko de ka o duidi be amesia mesilola neva duo kata le duko kata ha mau ma di tomi agbo kura be nya teli fo fliwo o gake amegbeto di be ya no abe ya wo pojije alo akpo amefenu agwo azo azoli abe abe ale sikiki amele wo mene afonu tonu si wo mu wo le nti akpo wo fe jijeje abe ale si wa ma wo po wo fe jijeje la ene
we cannot never be
matengu ajeji na mi gbede o nemie le nu sikiki ame wo na la wo o
mi
akpo jijeje za nenye be ye sode ma wo fe se wo kle ale si e ya ma wo nu e la nu.
We can never be by
ni atengu akpo egbere to kekia me nonoma o.
If the cigarette company has met their greatest success by
na television na be siga jodo ofe akpo jijeje gang tola eye television bere bi akple whiskey jodo ofe anwu okpo ofe jijeje la eye amanye jesi be ame aha akpo jijeje to television go.
The success of the church
is the greatest of the church. The church of the church is the greatest of the church. The church of the church is the greatest of the church. The church of the church is the greatest of the church. The church of the eye si ale si mia no ewom la atengu anye be mie he ame khele me gade ve gake me nye numa ye maudo na mi be mia wo wo mie buna be esi ama dede de si adele mia dome eye mie tikpo de jibobobo kenye dodo o ha gade si wabe nunya kpo gede o jota eye aenye jijeje kpo kpo mie le kukung be si akbe de mia fa fo oji le gbogbo me nya gbogblonu. Nemienye ame million ewo le titre se sieng disia eye gbogbogbogwe meli klimiola anyo na mi ubombe nyanye ame ewo ko si atote se sien evogbogbogwe na no anyi klimi mi atengu asomya do kio kle kikia me o kenu gbato odometo de ka enye be hame a wododo le document.
The first organization must
dodo ha gbanto la enye katoliko hamia emegbela luterian hamia va.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization, one day there was a crowd.
Esima wo wo dodo le katoliko hamia me be ye wa we wazu dodo ha la li digbede kabe Simpson Philisto fora jiolo eye Simpson tukala esienye katoliko hamia fe bablala ale luta dogo ple dodo ohao emegbe o to kabubu bla hamala abe ale si delila ha we ene eye wo je egome gele esia tefe be wato amasi mawuyo amasi o gbogbokoko yo eye do ma hi o manya o fe abede o dake wo nya kristo la ke hame ava konkume he trois si le ongu be wa di dunya gbogboro fe nufolao eye wole na wo be wa na doctor da sedi gbanle wo fo ma unya gbolao ele be amasiam na nye doctor le mawu nu sosro megodo e ma ha nye kabubu si oto blahamia ama wo yi nu sro fe eye mawu nya suku de siare no agbagba jembe ya wo agbanle nyala dengo towu bena wo fo ga ma wo na to ya fo de gbe agbolo bena miawe ya nye fo kprola nye doctor le mawu nu sosro me kenu ka esiawo amerika anu agbagba jembe ya nyanu wuye novi enyo nu mama dinane kele maufo nkuma o eye mehia be amereka na anu agbagba jembe ya toye fo keke manunya ajema unwe kura kura o enye ngunyo le mawu nkume. Matengwa je mawu ngukwa gbede, ple wukike mafe ngukekle, pakle nunya o. Elabena, enye ketonye nye na mawu, nenema e ngonglaglo. Matengwa weu. Ke de siya de dibe, nunya la kata nanye yeto. Wonya nusi wa wakle, nusi wa glola de deko. Ale esia trozu du nyagboglo fe nya sonko. Let's see my whatever one young Musa for the defia, Boboko Quefek, Bedassi, see at the Amafer Jime, I have poor for Nouveau.
They're trained for political talks.
Oh, hohehe, let Dunya fun for 4 men. Guess Yama hear me, you. Paolo Bonami Bena, Nyalavanami, Manga de Decobe, Nyanuela Bung, Lengyama de Deco, Cabonto, Musa, Boboko for the defia man.
That brought the gospel. Demonstrating the power of the Holy Ghost.
Bokoko Musan for the Defia. Gake Amesia Okata, where you the Mount Yasropo, where you that swag Balanga Dengo, unless you Jabba what Totter Amaon Kume, unless you what the Odo Kuafia, unless you what do away, unless you are one way. Oma Pomo Ato Gramma, but Black Rua Kongo.
Now that's all right for a political speech.
Esia nyona dunya gboglofon fofo gakemanya magbeto fe nya gbezozro odi miele o
Paul said the gospel
Paulo glombe nya nya sipo gbefa dem malala mvana na mao ke bonwa fato gbogboko ke fe fe yeye wowo ple nguso fe de fiame
come by a right form speech
Mele nunya fofo mao. Mene mia fe nunya na no. Alo mia fe jose na gatude ame fe nunya jio.
Kebo,
ele Kristo si foti trela fe ngusa fe de defiame.
That's the gospel. To know him
e ya inge nganyo la. A jesi e yama le fe titre titi fe ngusa me. Ame de siade le susumbe e nganu vie to wuye novi. Koma ha chonko de siade. Methodist to aglobena, nya wo si agbale nya la wo le to wu. Baptist to ple Christopher Hamia, ple bubu wo kata ti aglobena. Nya wo mienye nu nya la wo wu. Nya wo, nya pe ame wo, nya de asila ame gboro ko ngu ti be. Wa yi ada gboro nya nyi la wo. Ke bo ngu de mie tia wo me. Oh, mau. Bonum blanu jiro. Ato asinu me, atia wo me. Na me wo nya nane kude wo fwen fafia ngu ti la. Eke mau kwa wode hame ame. Mau matengwa kawo ngu le mwade kaji yo. Nyeya, mejibe ame aresi bopoko kwe tiakla asinu mela. Wakblo mau nyanambung. Mau fwa ame wode titre. Menye esi ame alo kwa maha chon kwa de tia yo.
All knowledge, they say, all we know all
Nyala kata. Oh, ye nya nu sia nu pure nti. Ya ke amia de olo odome. Si o ma nya gbogbo ko fe alphabet agbato ha o. O gbonu le gbo. E si adro nko agbale su ade si me khne pole California. Ano fe wo si la jinam. Mo fuele agbale jira fe ko kuya de. Mo ngro amasi enye enro la la be.
Just a little 10 cent book. But
enye agbale si ko pe ni ewoko. Nyada le masi brota to gbobe edivi blenya le nyada dra ha dakela makpona ne le me si di mauna nya
and one of the little stories started out like this one morning in a great
eye emanuti nya sue o domoto de kaje goma alia le kokolo poga de magbere kangjila Kuklo tu suede li. Si bube ye nyanu de siade si libe wanyala. Eyata, e toba jenu gwade chi. E toife adon fonu gwaji. Ziene alo zi aton. Refe tade megbe. Ke ku aton se siye. Ma nyabe kuklo tu suede ku aton nene ma ou.
And the others he attracted their attention.
Ale wo nyo ame susu ya ufo susu. Eye wo globe na. Afo na okle afo to si okatan le kuklo po si ame. Medibe ma fonu na mi katan di si akure ak balenganya afo dodo gande. Si mye do anyi me jiji o langu. Ebe, nyenu so suwa hiya ak balenganya gede. Ale wo he efe gang kwi suwe la dade efe ak donji. Eye wo globe. Madri be mi koklo katan, nya do miya do kyo dengo. Ple nu nya si koko wula. Esiata, matengwa glenami, afisie ne mie kudo hewa dole kosia alo do ademela, nya keren nyama ade pomavingu, sia webe mia tsideji nye towu, bakle fusiwo anya kpokpowu. Eye, oh, matengwa glenami, ale sika mia tengwa wo mia ro kuobe, mia nyoreji le govovovo me. Keke klo suewo ple ofe atotu jien suela, pong jejele ngti ntoh globe. De sia menyong towa.
Eye,
wok pong jejele ngu vafa.
Oh, he is such a brilliant.
Oh, koklo tu nyan ngu toa de wonye. Esia drong ma unya gola sio doto ma unya suku sia ome. La fe de wochina. Akbala nyala ngu toe. Me hiyabe mia no afi sia kle koklo mamle okwa o. Ejebe mikata mia yikpakli. Enyo, afine novi suela na uefa nufofo nula. Koklo vibu buade hali. Sifo fuo me nyakpone nema o. Eva dokle du. So koklo si o susore kwa jila dome. Eye wo globe. Novio mila la vie. Fifi la kome segopande de mle tole radio ji. Oba koklo ponde ka a hopeni ene. Eto, uho la. Wole mikata wuge.
What good your knowledge gonna do?
Nuka pe mia fe nunya agatengwa wo. Novi mutu, nuka pe nunya sikata mia fotedi la atengwa wo. Yodo afa de komienye. A bogo gulu de siade, ple adaba fufo de siade la, mia le kukum hoho. Mia fe nunya me dinane keu. Mia di bombe, mia nyaye yama. Atene nema womwole.
I was remarking sometimes.
Abe alesimo wa jesi de ganda kure akpakpa suede mu. Hey ama bube ye nyanu nya de sia de silibe be amena tenwa anyala. Eye ye nyanu sogbo muto be ya tenwa fonu na akpakpa mamle okata kure amagbetonguti. Hey ata tikole fo gajala me. Eye wode asinu fofo le amagbetongu. Alesi wo nyanu sia nu towongu. Eye kasia kola munyala gande ba toto perdu kede asinu fofo mene kle nyagbe gancho sro ke asime si swela fofo nku fiafia kede koda eye azon kule sie ne kpo nunyala gala fo nku me to le sie ne do tui
dakela
eme kobe menyanu si glom wo le ha o kukanti akpakpa fo susu ko le si khofo susu ko e Emma katta kolesi amagbeto basusu malasiyo e ata matengwa butama abe amagbeto eno kana na make amagbeto matengwa bususu abe mawe no amagbeto ko wonye e ye kike ma fonu nyala de kole abe akpakpa fosusu ene
you just hurt yourself with it
nu sia nu sinawala de kona twa awo fodo kiwe ele na obe Christopher Susuna Nosio.
The reason people go and join
Susitae Amoy in Adadona Dodo Haome. Kedrolia Gugogaji Kle Asinana Lang Ebena.
Wole
di Dimbe Yuwa Fu Asana Gugogajila. Oma le Gugogaji Dim O.
And they know we teach
Ke wo. Wonyabe mye fiana nusia le Bibla me. Eyata wodibe Yuwa Tonane Adoli.
And the Pentecostal people are just as bad.
Hey, Pentecostia oto gavluu le agbagba jejebe wa dolinu o me. Wo le didimbe ye wa konkume. Ele be wa konkume alegbagbe. Miana asiko ado hamia me. Hey, mia wuti reta. Alo ade titanao. Alo naneku.
They're afraid of the new birth.
Wole vo fom na gbogaji. Edo ila. Mesusu na be branan fe akbadola han le vo fom ne. Azwa. Ikata mye nya be jijila. Meka fi siye u. Te fe siye u. Alo no fe siye u la. Enye nu si nyong u.
Na wa jivi le dodoji.
Eda nye anyigban fufu ye u. Doyo hodro chwa de me ye u la. Nunyon u ko wenye ale keke ake ha. Nyivi fe jijiye u. Alo nubu bwade fe jijiye u la. Enye nuno ke jiji yeye ni anuno de de song gake amo lia alegbegbe ya ile tefesi wona asile ya ile tefesi oma oma favile o eye oma fwa basamle kuji ano avi fam plegli le o
ye
le jiji ben ya dia metuto akpa se hia mi la enye jiji aku kankan esi ana agbe
a seed an old potato a seed
nukula yevute ƒe nuku aɖe la ne etsɔ yevute ma de to me hafi nàgate ŋu akpɔ yevute yeyewo la ele be yevute xoxoa na nyonyɔ bliku mate ŋu ate agbe yeye o va se ɖe esime woanyonyɔ keŋkeŋ eye ŋutsu aɖe alo nyɔnu aɖe mate ŋu akpɔ gbugbɔgadzi gbe ɖe o va se ɖe esi woƒe agbalenyanya kple woaŋutɔ ƒe nyenye la nyonyɔ heku keŋkeŋ le vɔsamlekpui gbɔ kple ɣli hafi ana be nua katã na nyonyɔ aɖo afi si goma na hlẽ le woƒe awu ƒe kɔla ŋuti eye woadzi wo yeye kpakple mawu ƒe gbɔgbɔ nyemefɔ le me be edo aƒa do aɖe yeye sikpo yi dzidze anyi alo mu dze anyi si gbe koklo si ŋu woɖe ta le ene o ɖe ne le agbe yeye dzim gake míetsɔ nu bubu ɖɔli esia míele ŋkume kɔkɔtɔa dim kaka ɖe dzi toe nyitsu aɖe la fiɖagbe nye kple srɔ̃ nye míeyina ɖe fiase me nyemedi be manɔ nya sia gblɔm kaka wòatia me o gake esi míle mɔ dzi yina la gekometrɔ kɔ henɔ akpa si kple akpa kemɛ kpɔm hetrɔ ta ɖe akpa ɖeka le nyɔnu siwo le amama la ta esi nye ŋkuwo gbã la medo ŋugbe na mawu be ne eyɔ dɔ nye ŋkuwo nam la mazɛ akpɔ nu si ke dze la ɖeɖe ko eya ta metsɔ atitsoga sue aɖe ku nuŋu le nye ʋu me ne va me be mekpɔ numatɔgbui la meɖe akɔ hekpɔ atitsoga sue la gblɔna bena o mawu esia nye nye sitsoƒe eye nye ŋku nɔ atitsoga ma dzi mekpɔ nyɔnu aɖewo meda gblɔ bena egbea ke kpa míekpɔ nyɔnu ɖeka pɛ hã si do kpoyokpoyo o eye wògblɔ bena bill kpɔ nyɔnu ma si le afi ma la ɖa edo kavitra le mawo ɖe ŋuti eye wògblɔ bena nena gblɔ nam be nyɔnu ma menya be esia menyo oa ebe ne menye be esia menyo o la eke ma tagbɔ gblẽ nɛ meɖo ŋu nɛ be lalavie gbɔ lɔlɔ̃a amerikatɔ wònye ele nu wɔm abe ale si amerikatɔwo wɔna ene megblɔ be lɔlɔ̃a nyitsɔ la meyi finland eye mebia nya ŋutsu aɖe si kplɔm yi dzeƒe la dr maninen ke míeyina ɖe lãmesexɔ aɖe me esi woyɔna be sona ke woakplɔ wo age ɖe xɔa me eye woakɔ tsi dzodzo ɖe dziwo alo akɔ tsi ɖe kpexɔ dzo dzi bene esia nana nate fifia emegbe woana be natikpo adze tsi fafɛ be miamia me ke woagaɖe wo dogoe emegbe nayi ɖe xɔ aɖe me ke nyɔnu dɔnadzikpɔla aɖe le afi ma wonye nyɔnu siwo geglia ŋuti na ŋutsuwo ke wole ama ma ke wogatrɔa wo ɖona ɖe tsiƒe ma me ake megbe xɔa me yiyi eye megblɔ be dr maninen esia menyo wo ɖe egblɔ bena azɔ nyo bubutɔ branam esia menyo o ke miawo ya ɖe eke ku ɖe mia amerikatɔwo ya ƒe dɔkitawo ŋu woamawo si adze awu le nyɔnuwo ŋuti atsɔe mlɔkplɔ dzi ama me ale ŋku ɖe eƒe amewɔnu ƒe ŋutinu ɖe sia ɖe si le esi la ŋuti eke ku ɖe miawo ya miaƒe nyɔnu dɔnɔdzikpɔlawo ŋuti megblɔ be taflatsɛ nevi ŋutsu baninen tɔwo dzɔ nu ka wònye nu ma me ye esime menɔ paris la akpa sese hafi mate ŋu axɔe se be ŋutsu kple nyɔnuwo katã ƒe aɖuɖɔɖɔƒe nye ɖeka nyemete se gɔme o bena gbɔɖemeƒe siwo le mɔto la ɖeka ko wonye na ŋutsuwo kple nyɔnuwo nyemate ŋu axɔ edzi se be ne nyɔnuwo yi ɖe ƒuta be woale tsi la ŋutsuvi aɖe kple eƒe lɔlɔ̃tɔ la xɔ meli na wo be woaɖɔli awu le eme o ɖeko woɖea woƒe ŋunuwo katã le ŋuti ekeke ake ɖe mlɔetɔ keke ake dzi ke ɖeko woatrɔ megbe ado kavitra le emawo eye woayi tsia le ƒe gake nenema wòle womekpɔ ema gbɔ ŋutɔ hã o numamee wònye le france le afrika la ŋutsuwo kple nyɔnuwo sɔhewo kple ametsitsiwo siã womedo awu aɖeke koŋ o woanɔ yiyim le ablɔme nenema womenya nu ka woyɔna be gbɔɖemexɔ hã o alo nane nenema ƒomevi o alo ale si woaɣla wo ɖokuiwo na wo nɔewo kura koŋ o gake la womenya vovototo aɖeke le eme o womenya vovototo ŋutɔ hã o ke nu siawo nye dukɔ ɖe sia ɖe ƒe numamewo ko ke megblɔ be lɔlɔ̃a míawo ya míeto vo míetso dukɔ bubu me mɔzɔlawo kple amedzrowo míenye le afii eya ta nenem nuwo dzena na mí abe numanyomanyo ene ale gbegbe elabena biblia gblɔ be ame siwo si eme ʋuʋu sia le nya boŋ wo fia wo ɖokuiwo be wonye mɔzɔlawo kple amedzrowo le du yeye si gbɔna la tim. Ŋutsu alo nyɔnu la, eɖa nye Italy yeo, France yeo, Afrika yeo, alo dukɔ bubu aɖe me yeo la, ne wo gbugbɔe gadzi kple gbɔgbɔ kɔkɔe la, mewua nu mawo o. Womedoa awu matɔgbe o, mewua nu matɔgbe o, elabena wotso du bubu me, esi ƒe dziɖula kple tula enye Mawu. Dziƒotɔwo míenye, gbɔgbɔ si le mewò lae aʋanya wò agbe. Ne enye Amerikatɔ la, awɔ nu abe ale si Amerikatɔwo wɔna ene. Ne enye Fransitɔ la, awɔ nu abe ale si Fransiawo wɔna ene, anɔ nya hem ɖe ame bubu ŋu. Gake ne enye Mawutɔ la, awɔ nu abe ale si wowɔna le dziƒo ene, elabena wò gbɔgbɔ la tso dzi, ke eye le dziwo ɖum. Nuvi aɖe li si ŋu míalé ŋku ɖo. Le ŋɔŋlɔa me la, ame siwo dzi du yeye sia la, woƒe nuwɔna to vovo. Woʋu eme be yewonye mɔzɔlawo kple amedzrowo. Gake le Kain tɔwo gome la, wozu sisilawo kple tsaglalatsalawo. Gake kristotɔwo nye mɔzɔlawo kple amedzrowo. Sisila la, aƒe mele esi o. Tsaglalatsala enye ame si dzi ŋɔ ŋutɔ. Gake mɔzɔla nye nu ŋutɔŋutɔ, eye etso anyigba vavã hã dzi heyina ɖe dukɔ bubu me, eye wòle agbagba dzem be yeakpɔ yeƒe aƒemɔ la. Ale wònɔ eme ʋum to eƒe agbenɔnɔ me bena yenye nu bubu sã tso anyigba bubu dzi, eye enye nu si tae. Gake ame siwo wɔna nenema la, ame siwo doa numa ƒomeviwo la, mina magblɔ na mi. Le dziehe Afrika, esime mekpɔ trɔ̃subɔla akuaku akpe blaetɔ̃, wole amama nye aƒeviwo ŋutɔŋutɔ. Woxɔ ƒe wuiade, wuienyi alo blave. Wonye ŋutsuvi siwo ŋuti avɔ kake hã mele o. Wotsitre ɖe afi ma hesisi ba ɖe mo. Wosisi nuwo keŋ. Woŋɔ woƒe ŋɔti tsɔ ƒu de me, eye atikpola la le woƒe tome. Eye wotsɔ ame ƒe ƒu alo nu bubu aɖe ƒe ƒu tsɔ tso ga ɖe woƒe ɖa me. Wotsi lã woƒe aɖuwo ɖe ŋuti kpla yi. Wole amama abe ale si ko wodzi wo ɖe xexea me ene, gake womenya o. Gake esime woxɔ Kristo hetsɔ mo anyi xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la, wotsitre heŋlɔ abɔwo ɖe akɔnu tsɔtsɔ woƒe ŋukpeƒe le esime wotso yina be woadi awu ado.
They become pilgrims and strangers.
Nuka ŋutie, wotrɔ zu mɔzɔlawo kple amedzrowo na xexe sia me. Hallelujah.
They were away from him.
Sã la, wote ɖa tso gbɔ. Amegã. Oh, ame siawo yɔa wo ɖokui be kristotɔwo, wole hamewo me. Woanɔ yiyim anɔ gbɔgblɔm be míenye metodistetɔwo, míenye baptistetɔwo, míenye pentekostiawo, míenye ŋkeke adrea gbe adventistiawo, míenye siema kple keme. Eya meɖo nya aɖeke kpli o. Wo gbɔgbɔ la, agbe si le mewò la aʋanya o, eye woagblɔ ame si nenye la afia. Yesu gblɔ be miatsɔ woƒe kutsetsewo adze siwoe. Hamea va zu abe Israel ene. Esia nye nugbãtɔ. Wokpɔ be trɔ̃subɔlawo ƒe dukɔwo katã ɖo fia. Mawue nye woawo ƒe fia. Eye wokpɔ be trɔ̃subɔlawo ƒe dukɔwo ɖo fia. Eya ta wodi be yewoawɔ nu abe trɔ̃subɔlawo ƒe dukɔwo ene. Ale woɖo fia na wo ɖokui. Eye esi wowɔ esia la, kuxi kpe wo. Veveve la, enɔ gegem ɖe me. Veveve la, xixia me dzetatram ɖe wo me. Mleba, nua va wu nu ɖe Ahab dzi. Fia aɖe ava, si ate ɖe eŋu ʋɛ tsɔ wu, ate ɖe eŋu ʋɛ tsɔ wu. Eye mleba la, wofia wo keŋkeŋ heɖe agbe le wo me, eye wodzo yi afi ma. Ke esi fia vavã la va ɖo la, womedze si o. Numake hamea hã wɔ. Exɔe, ye tututu ema. Exɔ dunyagbɔgblɔ kple sukudede. Exɔ ɖoɖowɔhawo, hadomegbenɔnɔwo, hamegãwo, mawunyagblɔla nyatsinyatsigblɔlawo de eme. Ke esime fia la ŋutɔŋutɔ va la, womedze si o. Eye wole gbɔgbɔ kɔkɔe si tututu enye woƒe fia la klam ɖe ati ŋu. Womedze si o. ke bon wo ko ya ma ha du fenglem ala si yuda to wo klo po mesiala ne ma ke jame ha le wo won kple wo po mesiala wo ma jesi o gbogbo man kuma lo si o ala bena wo son nu klo po ko ale gbagbe eye nu si o pona la nye ko tutu ga o eye wo no agbagba tembe yo ato yo doku aso pa kle kiki ame
we're never
wo ma khonu mi kpa ba mi aso mi ado ki o kle kiki ame o Le wo khonu mi bombe nya bobo mi ado kwo ali ade kakpawu le maume ke le doyo yo fo nya nyu glola si o la gbeji egbe domela wo vuvlili vuvlila son ko wonye de ka globe enyo wa yira mawu mo kwa me sokpo de ape gede o nya takpepe o kpawu to wo toto ka le si ame le mi kwa o de million de kade wo toto ka le me
Are we true to God? Are we true to
you? Do we stand? Are we true to the Holy Spirit? Are we true to the Holy Spirit?
That's the meaning. But we compromise upon the Bible.
Gake mi nye anku fu Bibla ji. Nye fe Pentecoste to kere ya oha le Bibla fe nfe fia gome je to omela. O nye anku fu nuji. Afi mae, eme jibe ma ofom yo. Nye nto nye hame amemele. Eye me kwebe ma tengwa wo nusiako le nye hame ame elabena nya nyue gblom mele gakea ma nya gblola pentecoste toli de ame akpete fe ewowo nya bena na ne kemeli le bibla me si nya ngongro le fofola vila gbogbokoko la fon koma o me togbe archbishop allo ame siame bena siame afis wo ngro me are le kpo le fofola vila gbogbokoko la fon koma Gake won nan kufoji elabena do ha o wene nema len babla ye yemea eye pe ala fa eton le sia me gbehan le manya o globe amiare ke de kemeli si manya yesu kristo fo nko me wo nyurele o nu ka wo nye do wa wo e eye wo esia nku nganga fu nyala jie eye egbela o de mododo ji do la o katanda le mododo ji o de a ha che o da le ha me ame
They've taken all
the glory out of the church. What the hell is the church? What the hell is the church? What the hell is the church?
What the hell is the church? What the hell
O liasie ngule hadoma eye o fo nyon wo du atakwi kle awusi o lemuti la kadila eye ngutu o yua siga daloto ke du a jefodi o
Grace in the sight of God
Anya mpe le mau fo nkuma
I know that's rough But it's time somebody said something.
Menya ba esia danto gake game suba amere na gblonyade. Wolan kungam funyalaji. La si dem lo do kingu. La nu woma ba kika mene. Ne ma folamo. Ne nyere kaya achi anyi. E ya mere kama no anyi klimo. Ne gba mawu de kakola. Ma de to fanya te pe. Si le mawu pe bibla la me. E ye ma koto ad no titrene. Ne ma kula. Ma no titrene anya te pela. Kakade jitwe. Nya te pe dimiele. Majije do kunye menye de hame anwo o ke bo mawu fo nyala nwe medibe majije do kunye do
but Delilah did you notice
gake delila demi degesia enya ba ngusan le simpson si
ke
menya ngusia fo jofo o matenwa glonu si enya ngusan ma o gake a ngusan tria kwade le simpson si eye wodibe yakede ngu ke esi delila eno simpson nu bebleji ple efe tugbejeje o edo awusi atrongtu eye wole nkuma tonvale yiyim ele nu kom hikiki abe egbetugbeje o ple 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 towo ene ke etibe ya dinane togbi abe amama rula ene eye wole tenkobe ya bless simpson derunti
that's the same thing the world's done to the church
nu maketututu kekema wona hamea aso afika wo msegala le Anyo, nemye wadodola, esia akaka ngusela, katoliko hame ya wawesia. Simpson, filisto fode jiolo, kasia luta ade dogo. Eye oga wadodola ke, nemye choka bubu blamla, eya alem, ale owe. Simpson, filisto fode jiolo, nuka ejo, wesle dogo, he choka mao. Azon va sere fisiala, blenye mkonele. Simpson, menyabe me lo wongtowa. Enyo, blonyate fesile wajime la nam. Esogbe, yiga toka bubu blam. Esogbe, azon ya waesia. Nuka enye ma, eye enye koma haton kofe ka. Nina ma vo, mkoma haton kwa rekeme la sinye u. Eke mama tu inamibe, yak bam kenkem. Ale pentekosti ya odogo. Afika wongsen la le. Filis tofore jiolo. Kasia ega tokala, ake. ke azom kejo edrojina pentecostia o oto ma unu so srofo doctor gawo wo fo alo amagande wo ha do suku o le konu gede o abemeto tiseto alo baptisteto alo abale siwo le odomoto mamle o si ene kai ha mi ade mekpora matenwa se amende ka teti ha o famiamia abeti peji no la o fo ha tutu eto anyi gba fo mle nu le anyi heda ke vane o fanto o mo tsode kele mo ke azon simpson tristo fore jiolo tristo fore jiolo america afika gbogbo fo de ka o wa bati afika pentecost fo de ka o wa la le Mau popu popu ya ople kawade ka kle mau poka me akle esi eme kle ekeme esi ade kle pe iz muto vovo esi ava kwa kle ma esi ha va kwa kle ekeme nie kaka ale gbegbe be matengwa yire duare me be ya wonyonyo takpe o ne ha mere ka de asite ola ambasisi o ma van to ha o komunisti au fora jolo america afika wo msala chi afika wo ntiko kwela de nukae esi mie tia me fo nunya yo me ne mau fo ngse te pela tae Nukantie o wo mia pema unya gbon la okle eto o li akako basere esi o wo dododo de mia makakaka mia fukako hezu kolali ato wo amo de mia gasena fado dole khamia mia bagasa mia de kana fadio to koni fala o fosi kuya dare gume khome ti koko e magal khamia ma o nu sikata mia wana la ko enye be nya bobo no magbe ali ya gogong ala simia tengwi nya vo o nya le kame Abosam toye pen kume koko koko vo blama ugba gbela pe rame ele te fe si ade keme gale rame amo a blode me gale yo amo ufuka ko kel ya ale gbegbe nukang tie mawa tenwa diva pentecoste yao dome anga defia be yenye mau adrokpe jikle pe titre titi pe jesio esi ama vuvu ong toran o mti kokwe nukang tie e wong pe Meto dukwa kata mabayi, mawu wodo, kwa jesio, kaka amon nonyi be, masusu be siya sokbe. Oh, menyaba watengwa we. Keme vawong tonha o, duka ngtie, delila blao, esinye kikiyame, wole koso koso me. Azon wok plao de, wok blao de hafofu o mengu tonha. Simpson, tilisto fore jolo, Luka wage mi ala to ngu. Oh, koma hatso nko gan le miasi. Kadeji, mi apoga me vio sogba wo si no miasi tan. Ke afika gbogbo yale. Afika gbogbo koko yale. E ma enye nu si abosam wo. E wo aye gere hame ame. E iji gal hame anu blemko. Ni va gbonye. Ma na gbado gan to ade mi de afisia. Nenye be mi wo esi ako. Ne mi ada sile ma unya gbola wo to mi wala ma sile mi asila nguti. Eye mi adia ma bubu si si tagbole. O nye dokita le ma unso som la. Eke ma mi atugbe do kho tianyi. Nya kpore. Eye mi asu abe ama mamle o kene. Shame on ya. Nuna kpemi. Anyona mi ube mi akpo mi ade si menya ale si wo cha kofi le ayi ma o. Ebo o yofu kple gbogbo kokwe. Pekple ma ufo ngusen. Si menya nkufuwa nyaji o labung. Gakenwa katanwa fu o sukako alegbegbe benene amekokwe dagi ade ngode mele takpekpe ame ofonu klade yeye o alo do olivier alo ona nekola takwa khatu mamle o katan atroko akwe tukaima ha nyemenya nkata e o doma hi wato mi wala de gede mele afiade minya ben nyatefe amekokwe dagi ade gede me jijo alegbegbe o koepo asio iti kefavi kafumau Amere si do afase siebe. Amen. Denya nyu afago pade deji ke amamamla okata atrobo wakpo nu si blom wole. Te koste awe le malo. Nu kejo. Nyele metodi se to fo nu pom le wowo. Baptiste se to fo nu pom le wowo. O ha okpo eto katoliko to ogbo. Katoliko to okpo eto jota me hewo. Ke okata ko fula. Okata o wo anu abe jota ene. Yetututu ema. Delila e blemi, plo yire hame ga ome, o sofo nyu nya gbalo, va khodo fo nyu to o. Enyo, minya, asime sisi la fila nye hoto desu, kemiya tenwa na wafam ya pofu kofu ya meko la, e o, miya to o. Ne ome gugwe ga jiwa la, e kema, me jebo wano afima o. Nye me tole me, ne ga dolo milyon lesi, ne kajila ufu blande lesi, alo nuka ke lesi la o. elebe wa gugbo kachi kodo azo te afa gugbo kachi gbo be wa weye ye kle gbogbogbe eye wa togo to afima ale jiji yeye me ano mi ti tramro ta flache ano eli kle afa dom ano nu wo ma ba mi mablewo ene eye le mayo mala wa no agbe si adrope jibe nual suesi
amen
eye ayenye nu si hiami
Samson
Simpson,
the Philistines
Communist out for a geo. Come up for a geo. A bosom for a geo. What trauma better for Alice Mouth for Baba Wanukuno, whatever it is for Dom, Lucio Fung by Yesudo, Bella Blubber, Nina, but to Suban of Ingu to Branamla, to Suma for to Bramalesi, Nicola Blubber, and to Abu Sambo.
You poor hypocrite.
Woe, I Yamanuala, Jimahosa taught Dahe. See what blubber Sisinuna can. Wo amaga hi tutu alagbala wudo Yesu blobe na dem yenyamla anyene myanyanyan kekela gakem ye fosol wo fo hatutu arenufu la gbagba jembe wa womi abe amabubu we na lekhiame nyele mawo amapa hatutu aredim simanga nkufu nyalaji o kebon esia klonya tefe eye wa totere gbogokoko efeng ngonyolaji kenu kai khiame wo lumia pengusan la katanda wojiwo enye nazareth to Pentecostito, kake kakareji tuela, iki ama luo unselada, azon, deko woli ya kako, abe wo dometo mamle woke ene. Nuka wa gemia la, nuka ele jojo ge. Nujia ni dekali, sime susube eye mato uu nyatisi anu. Esime, wo bla simsom la, nyagate wa akpo nyonyo o. Mise mia novi ngutu wanu tefe bili grahambe, nyonyo li, le mia penkekeme. Mise ora Robert, wo le li dombe, nyonyo li le mia penkekeme. Misa mama mla okambe ngongoli la myapon kekame ale kamia tengwa kponyonyo nenye ba myele ba blama ha ye black bokokokwela ba premier podo do wo wo ba ple konyinyo kamia gatengwa kpokpokokwe fonyonyo o amen
I know that's scorching hot with the weather
menya ba yi ya khojo khala mamem ga kenya tefe ale kamia tengwa kpokpokokwe fonyonyo le simo wo blami Eye mie liya ale gbegbe. Ma o sosoro rafa nonome. Ye bibla globe ele osi. Ma o sosoro rafa nonome. Eke wo gbe feng sen la. Nuka feng sen. Dodo waka feng sen. Kike me feng sen. Hamea feng sen. Bokbo koko feng sen. Afi ma enye agla feng sile hamea me. Kene hamea kwa ma u nyak blan lan nyak bale o. Kle koga tutu. Kle a u dua chowo dodo. Le si me wole bo wako bokbo koko e gbare gbe tu abong la. Ke anyona wa ube, wa gatro yi dogbe ake. Amen. Nyatefe. Ale kemye le gbogbo koko la fe nyonyo la hoge. E si me amo le jo timre nu. Hele eblam, e ye wo le vo vomne ma ha. Si ma e kukwi la le. Filisto fore jiolo. Gake mo kwa ya ira de ka si le mia si la enye be. E si me simsom no ga homea. Nuka enye nuk bato si wawwe, esi ma wole ma ha, bala wo ble, wo kwa epe ngusen le si, wo kere fe nyagalalang, wo kere wo ha wo nyagalalang, ikia me kere wo nyagalalang. Azo minyon wo kata mi lumia fe tada, esore kikia me tonu, minyut wo kata mi yida le nu woma abe kikia mene, esokbe, ele vibe ble kle jefodi odom, eye mi adogo a yu asiga viade, adogo kle mi afe apelika ofe songon wo, kle nu de siade nenema, Ano raviade, le radome fabe, ya tole mi afo dorete. Anyo na moube, ma mlo nye fodoji, adu jekono vi an no tome tireji, eye man no jaje ekle kokwe le ma ufon kume, cha ube, ma nge adabafu nga laji, le doare fome vita. Ele tefe, nye tefe, midia nukore na ma u. Simpson, tili sto fore jiolo, brana mfe akado. Ikama nonoisme tabadro mi adome nyaka ekure mi anuti de mi eklonu le mi afanya galala jia de evugo nyagala ma sima utona o esimene le mmlemle atiwo mpya de wenye sivayila de eto amadome gotas bosubola de asile nwu odidi joa uke jore jiwo mawo atenwa diva awonu kunu azoto amagala dome agbola mo feji menyagala na o Plenu sianu kem, eye, wa yododono o ple fukpela o, eye, wa wonu kunu ple jesi o, eye, wa degbe fwa epe nyala, ple ngu sen, ale siko ate ngui, tok bobo koko eji, eye, amowo aglombe. Enyo, mesusube e siya sokbe, nengebe dedime te miyangu ola, evivya miyangu be miyase e siya zire kade kovayi, ema enye brandan fwe akbado. Silisto for the Chiolo. Ekaye, unless you van Ametambe, no Lamania Glomla, Ametitico, Tornado for Afoji, Aya Dachila Monao, was Zoano Hedrom, Atenwanya Boma Glonia de Co, the Poas Zavai, Ziva Alo Eton, Ewa Bobonoani, where your phone club, Bococo, I like Bebe, Nyala di Fonao. I'm a man not better, Apollo the Deco Mutio. Getting at the Sade, Situago Toma for Melang Boom. Philisto for the Jolo, Ranafe Agbado. Philisto for the Jolo, Pentecostiao. And Lamabe, Philisto, Lemmy Yadoma Massusio, Les Memio Wadodona, Yado Cruz, Sien Tota, Patanga, one and a go. Ebbed and a Presbyterian Tor, Baptist Tor, Methodist Tor, Catholic Tor, Alona Nanama. Madrona neka awakula amamlewo o ekamade denyonyole miyapa nkekemea aleka si atemwa sumiasi asimakikia mabla amesinguto na nanyonyola esia imaha mau mafa afisikia malegbedeo etemwa kade esiaji nemye boha kule kikia makula ekem vode afima nemye de asile kikia mangu ogede mela ya jenuwa wabu kikia mene ekemam ya tovo Gakanemye tu kikia mpoko soko so de siare, kava maugola, mawazami, kasare sime miagaje ahiakli yake. Esi ainye mokpokpo, de kasi susore asinye njisya, bemato unye gbedasi lanu. Eya inye si, esi Samson no kamala, da kobu buga miede petane, ake.
God send us another church.
Maugato hamobu budode mi ake. Tete afin wu na do mena gbogbo koko fengu sena gado e make le gbogbo fode de fiamme alebe marco tawia dena programa ado dowo wo ta fe kuku ene dowo ta fe kuku blato fo enyi esia o kata na programa ado jesi klenu kuno je apostle o yome apeti tretiti fe jesi gawo jewo yome esime mie galega khomala odo ma u galenu kuno ade ngulom de afiare na ma wu gama mlea esia na nya we jro onye kristo to sila afisi yang disia me wanye be wong sala gade asiti ti majro le gbedom da ben disia fe gbedasi sia le afisi akla afisi afisi wa ile anyi banjila makade jibe gbedasi sia anak gbedeng Benanu nyamana gadrom ya polame esi akugbogbogbo manse adem ya fa agbama ake minam ya dogbeda
O Lord God
creator of Oh afotomau difokla nyigban wala agbama vonala lenu nyi de siade kle gbogboma nana de siade nala tonya sia odem ya fa chima ndisia eye na wutiwo afoto
May the people pray over these things.
Naba mo na tonu siawa de gododorama. Esimemiele pombe. Ikiame ble hamia. Ekere pangu sanguti mlebala. Ekere pa bero panguti. Ekere afisi epanya la la lenguti. Eye wolutane. Epa asisu amasi odo jirudu. Likpola ji. Esiwo po jirudu pola. Eye wolutana okan. Be wati afame. Le kurak befien ano television fede de fia okpom. Ed de jidora le ope chime. Eto lusia na obe. Wa lo kikeme to wo ale si wa lo ma wu. Eto kikeme sobo fun na wo. En na wo kikeme nu wo. Ikeme pe vivise se. Pe jotro gede to wo ale si wa konya nyu ya fe gbefande de. Ne vuga popo okle vivise se wo. Le jidora li dodo mekpe de vivise se wo mu ho la. Eke ma ome le nyanyu kokwa tim kura o. Esi ga ghea da ti o kle jijokpo po vane e na luvon. Esi ga ghea ma ome doyo yo vane. Esi ga tu apostolo ope na nadwa ete pe na ghamela. Esi ga kula kristo si titre genade eme. Esi nye ekben kekea pe mesiala. Yake esi ge ale sike po bla Israel pakle pakle yen tofe siyao. Ale be ome gate ngwa kro fiyava van la do la. Eye fiyava van la. Esi mo vala ome jesi o.
So is it today, O Lord.
Nenema o gale ekbe, o apeto. Unti kokwe me fia lava te abek bok bok kokwe ne. Ke apeto. Ome kwa ya ma jesi o. O wadodro, si sese alek bek bebena. Ome te mu se gome o. Ela bena, mele ofo dodo o gala me o. Apeto, esi enye abosan peto o wo. Eye wonu siakle ame o.
May the Samson
Nabe Maufa Simpson wo Amasi o dia nu kwore le chime Amasi o lengengem kleli e toku ku de de lema de asi Nabe wa no anyi kligro apoto Pasere simanu kusiana tikang Vasere sima chijona ga trok boba zion. Eye hatutu are na fonde chitre. Ti ate mwa dege sinu. Ase nu gome. Esi ate mwa fom esiala. Ple ngusen agla. Sike le agla de kikame. Esike gome ume sefisiala o. Nabe esiana fame chulo apoto. Bena mwa fpo esia. Ela bena mye bie. E yesu fwen kwa me. Amen. Don't send a key. Ah, wait, don't send a key. Amicia, me, Jean. Look at that, me, Jacob. Won't you keep up what I mean? Kasia go kritifa lengu be do la nu ape donu senda ke ape donu senda ke ape donu senda ke De ame si ame ti.
How I love it.
Aleke gbegbe me lone. Ne ga do fun san da ke.
They were in the upper chamber all.
O katan to ta me de ka. No difu khola me.
Ikia
me pe ti mi ken le o me.
They were emptied up.
O difu flu.
And the Holy Ghost came. Today they say, come join the church.
Egbela o glona bena. Diva. Ido ha mi ade me. Nemi anglo mi afon kore agbale me. Alo mi bobo nemi aglo be. Ma vue me be kristo nye ma ufwe vi. Eye mi agato ajo. Bokbo vora wana nene make. Kare jitwe.
The devil was baptized.
Abosam onyongiro. Le esime onyongiro yuda. Abosam yida dekbe panya nyua. Esime yuda yida dekbe panya nyua. Gake abosam mo kwa 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 u.
That's it. There's where the hidden power is at. That resurrection.
Eye ema. Afima e ngusela le titetitima si jiasi nu si dia maji la fodi keke fe vovoli de sia de ta amen ele afisia gbogboko ke make kama sino mesia ji la egale fe ramela haji mejo po gbede o
I'll be with you all
manonyi klemi sia yi
even in
ye nyama goha asere ke kama fon wuwu manno anyi.
The works that I do shall you also.
Dosi o wo malala.
More than this
shall
where I go unto
Gede
my Father.
Gede usia o miyawo. Ela bena me yina fufu nyekbo. Gake kikia me ngan kufu eji. Oh, numa o nyen keke siva ito. Esi ako ya bo samdibe miyawo. Wojibe miyano ekbombe enyo. Ma ujibe miya kwenyongiro. Ma uji so miya sibe. Miya o miyebe. Oh, nyama kwa huwa wakukbo ma sila fima la jisa u. Miyiji miyano akbe. Miyiji miyano akbele nufome. Mino akbele miya fanu fome. Kake va sede simen anginyola. Anginyona wonto wo susuola. Anginyona wonto fwe nkume koko. Eye wa gugba uwa yeye. Agugba uga jila. Eke ma akbe yeye ma. Ato vovo san na esike yide tome. Leku jiyaye yide tome. Ke emye gbe mumye. Ese mkokli. Ke fofu afi yide tome. Ke emye ke bobo. Le ya fom. Oh, nti kokwe.
Hallelujah.
Ne ya de asifofo mala. Nkwa mate wona na ke ube e ya hana vao. Abira ga. Ke bon be first we suela. Abi e ye wa choji. E kama ati e ya nto asese. Mate nwa zu be fe o. Kasere si me blekula na ku e ye wa nyunyo. Menye aku de deko o. Dake a nyunyo ha. Aga tro agboke o. Dake agbe adoto eme. Balas magblema jidiola jijinya nu jingongto nyongu fodie nyongu ofonu nyonu
daka
afima agbela le nemie degesimia doku nyonela le degesimia pe metodiste baptiste pe pentecoste pe jibose obo wonya nu nyon eye mie kula vasamle kujila akama agbeye ye ado eme
the holy spirit
bokbokokwe awo mi le mamabe yakpo mau. Nyak boy ama lenkeke janya deji bedeka le la fisi ku kwa matenwa deola nyak boy ama kosi ajisia
someday beyond
bedeka le la fisi ku kwa matenwa deola somenyu ade le la layem Nto zama me titre rekona me la fisia, eye me susu be me kwa rabi lo son suela, eye isi me wono tepe siala, e do epe atizo tila da ketua epe asile pe kwa nye kome. Riava e doki ukbokle atizo tila, ava klota le afisia, eye woji ahama, ele la layem, le afima. Nyafu kala di fufu, etala. Nane jo, si dekike ame dogwe, me jenu okpokpo, bubwe. Alessi America to won we la dia funa muto sia yi fo sia fe na me kwa alessi mutu okule nyonu odigbo odokwi he yide nu vomala parce de esima nu be ya jejinya kuri ze ve allo ze to song na nama la bena mala nu kham le es nu siata et so si vaila me grona ma ube ni ma ga khanu azo wo nya la globe afa manenema kala ma titre de gbagba fo ya doli titre de un to nu sikata le menye ayo amawe ni to de vai Esimetore nye agadonu, le green meal, bedada fo afiade dakela, manok bedom dan kekebliboa, eye ano abe gatomene, le la notodrom, eye me dogola agadouame, e titrere afsima, le agakwe gandeji, eno nukpom, eye me notere afsima, eno ejefekpom, le apetok kafum, eye matengwa kpo alesi, le zonva yatisio le toa tamela pe megbe, eye esimele ekeme esio le baliagodo kpom da, ple ufo angbaola, kedo du zi tom tom, Ale siwa tengwi. Eye me globe, apeto, bere kala e la mose de agadome. Eye e zoto e gboba yi. E la bena nou tengu. Gakela, e tofe a khajiva yi. Eye a globe, e le abe a mefe me gbeene. Me globe, lam de agadome, apeto. E ma yi tututu la, yasu ere foto gbe ame. To nye a khareka ji gona. E zova yi. To nye a khareka ji tututu. E nye yasu ere si foto gbe ame gbona de gbonye. Me notere afima. Bede kama wunya afisi play kai. Ape mu siya la. Chole ku kwa wode bedeka mawunya fisi plekai tuka bacho aba tote bufosi sue sio le totrum la agbe usiaya Kataha et bonako avakom ya pe naso diva berekala diva ye wakoma jui atio kanwa leto mawo dola o jota sedam la avakom ya pe diva dasya Bona avakom ya pe. Lekeke siyao do metore kaji la. Lekeke siyao do metore kaji. Le kuga me fe gojo gojo yola. Le mok pom nebe ava. Nenemai. Meko yorda godu. ye kasia kpoda
coming bona ava
kpomia fe
abe
li ama ga kwa si no yodan godo kpom la ne
do yo fe ha bona
de gboyi
ever bona ava
kpomia fe
so ifa
didi va fi kasia dan vivi bona ava kpom
The Lord Jesus, the driver of this
ship,
the pilot of the old ship of Zion, the Lord of life. Moving down to the building, speaking, His presence is here. The very Holy Spirit that raised
you
from the grave
is here. Esi onye bo mo magbodo ra metagbale fi otala e ami adele afisi asito dububu meva amesi nye manya o eva o afisi abo wato gbarare yeta maha ikom ya pasi odeji amesi nye manya o ikom ya pasi odeji sinye manya o wo osile afima okwe sebe de ka twis ma sito nto gha ami ade ko e pasi odeji la numata ehe we de ko asijia esogbe amaga wo sile magbeda afima esogbe demi kata mi nya amajro na ma Esi apeto Yesu alega la peplo la de kale afisiala demie khoepo ngodo dojisia esi amina po khamia eye dosio wo malala mi o khamia we eya gawu sia o miawo ela bena me ina fofola gbo gawu sia o ye kho majisia dene ko asi de jibe ye manyamua dene ko sebe ma wa tenwa gbo nu sile wo jimela na ma atenwa fonu na mko abe alesi wo we na nyonu ma sika fo awunwa dene ko sebe ye nya nu no la ga si mutu nya tenwa ka kle nya fo dolele wa ne ma wa de wo no no ma afiamla dene ko eji sebe ma nya fo nya gbodila akwe sebe fo anyi no no la afisia eye esi ata ye wo de mo le esi anutia ele gbedom da de snota engele aligbo alila de lanu ele tefe ele tefe ya kena titre esogbe eyina kwele la masame amen ake kure wo sile magbe afima yangu ekaku masi titre sidron toge ekwese kwa wajibli bwa de kwese ba mawa tenwa gblonu sinya wo kuhila na ma ekwese ba vio po la malasia ekwese ya tuvila asio afasi sujedo sinaba wo kute ele tefe meto ketu kineto ne esia sogbela na ko wa sireji nyamanya wo aloa ne ele ne mala ko wa sireji alia Nyanyamya no o esogbe dongde mawu e kwesia sina kwese tala akpo viwa le sina kwese la se de ojimako makawela fisia ko bo asio reji esinyama nyama weya enyo amaga de na kwa jinya sabana manya mawu fo nyagladi la ntula globe amen tala e kwesia ple wajibli bo mahia bana vangogbe o titre de afimako esogbe amaga nu kanya wo dolele adodo vivi dole nwo siala fudam na wo afo eto hawo ko wenya amaga mila troi afame eye wo la mana sen esogbe ko esekle wo jibilbo esogbe ko esekle ko ejise ne atenwa ko eseto ko no sino ngira afisia ko asijia ko no lolotoa Sido gantui, ekwe sekle wajibliboa. Ekwe sekle, ekwe jinye sebe menye mao fesbola. Ekwe sea, esogbe. Nema wakwa nusinye wajikukila na mlade na kwe sea. Jidoye, esogbe. Kwa wasire jinele etefe, esogbe. Nyonu siya silekba o titre, ji. Take wongku okongwe, megesi, esogbe. Ne atengwa kwese la le magbeda mtu ofelia si le magbe eya hale jidokle agbateme dolem kwese ba apoto adagbele yengwa amaga kwese ya mtu ade le magbe afyade kwepe asile ji esime amaga Schubert esogbe amaga esogbe kwese ya uha wongko tae aloa ele gbedomra de dao sino nyide akikenu afimata eya ha ne ele tepola na kwa asile ji nyenye amagro ele tepea vuhu asi ivuvu asina miyano esogbe esianyo nemi atengwa kwese la atengwa sumyasi ha Kristo si titre la le kwame e ya de kamakwe mika esia le wawomna u de edasi le kikama u wonongu selakata le mewa mwuti kokwe mehia gugogaji mehia agbeyeye nemofola mana tepesi ofamale o nenye de mazu memlela kokwe alonu de siere ha Ne me folle mena te pas sofa malo. Kokoko va va dimele. Abe si to do le jinya fitia ne. Beti be ma le bene. Beti be ne no asine wuku ke amenu de sia de. Amen. De na kwesia. De na kwese be la fitia. E kama mi da sire mianu oji. You blenam de capes si so be wagawo. Na ne ke. Kwase ne su asi o azon, kwase be ewu nuvo. Apeto mawu, dipokle anyigban wola, akbe ma voto, nananyu yo katan nala, wogbogbola le afi, akple amisisi ale gbegbe apeto, ewu abe kwa mele gbogbom, ele ngogbe kle megbe yime ene. Kata mwoma te mwa se siya gomo maha, apeto, ewo, ewo mpoha kle kikia me akpa, eye ewo fa, ezu kuta nuwola o, eli asisi, alebe, oma gate mwa jesi o maha. Apeto mawu, Nabemu se siya na fuo ame siya mejro. Eye dole la de siya de na kodo yo. Nuvon wala de siya de na kodo de. Eye ma wu na hong ti kokwe. To Yesu Christo. Ma wu kwe di la ji. Me biya siya le. Amen. De kwe siya. Kwa wa si de ji. Dene lode wo doyo yo jia. Ma wu na irao. Azo ke yi na kwe ale si na ukwe sen tututu. Anone nama. Me kwa mte gasi vure ame bu buo ji. E sokbe. Ele be maga troma le sa siame. Ne me kwe se fifia wola, me gale eji kosege akpo gbede u. Si ale tefe. Yesu wanu si akpo, eye o globena, wenye, nye nye bena ne mesia vala. Eye a glonu si awona mi. E globena, me nye be mesia awona nema, ke wode ame kanenye. E dongu be, nye nye yama. Eye o sidu yire duwa me da globena, diva kwa unti si nyanu si manye tan, ble nu si me wakwa lada. De manye, eye a la nye mesia la wa. E globe, Rusia o aga non nema ke lente ke mamle o me. Mamela ano nya tefe glom, an no tere nya laji. An no ma ufo se dede o kataji wom, ma boha kle kike ame o. E ye to majila, ma va aga wanu ma ke. Gake e globe, ame ola nya ame mabunu o, ame si o dua uro ki ore jiglojo. Ame si o lua hajeje u e si wa lua ma u, ame wa da o, ame yomo mofia la o, ame si o si ma u sufru rafo no nomele. O nya kongto, dia solime. Ame si o si ma u sufru rafo no nomele. Kake o gbe pwengu sela. Tero ki ora tu ame si o gbo. Ni ame si o, afisi afisi nye lele hame ame la. Ni ame si o e yama yuwa fifi la. Nte gala jole jinyevo. Ne, ne nye tepe nye, nusi me globe nye menya numa le miyamu tita wola, niko miyapa sireji, ame de siade sike, wonye kola, le gbedo kwa kata ame, ame de siade, esokbe mikuya. Nye menya wawo, nye mekpo kwa wawo, kake kbo kwa 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 la le afi, ke e ya menya wawo, nye tengwa kwa siabe, menye nye wawo. Midoto, ne ato e de asinam la, ke ato nyala pa nyatepo ya de asinam. Ela bena, nyala me kwe nyatepo ya tengo ato ava. Mitro le miyapo jiome, miyadoma ame siyame. Eye e wangyona mi le Yesu Kristo pon kwa ji, ena miyapo nuvo hopo keke. Eye miyako kwa kwa kwe fon mnana, ela bena ngedodo la nye miyakle miyadi oto. Le ame siyo le ajoge, ele sinu apoto miyama ula ayo. Nipo e jisya, wole nyongyo wogele e ikuya de megbe. Mina mi adem ya peta oto, ma biya chok lola la sibe wa dok beda, e sima wole jajinam doke na nyongiro wawo. Masusube nyongiro li, bona, e sokbe.